unaofahamu. All right. Tupate makofi taratibu taratibu. Come on. One more time. Wana. Sema na fadhili zako. One more time. Wana, wana. Paka kule nyuma wote. Sema wana, wana. Raise your voices. Come on, let me hear you. Everybody. Bwana.
Tukuadhimisha. Wewe ni mwema.